I wish you shua. Maneno siyo tendo. Waweza nyambia. Wapenda kumbe siyo. Oh mama mia. Jamini we mlembo. Ikitokea mini miacha pengo. Sitosema no 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 no. Mana wendo wangu wa moyo. Sitosema no 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 no. Mana wendo wangu wa moyo. Yani mtoto menicheka, mtoto meniweza, mtoto menifanya paka sasa nateleza. Nisina chakoleza, nongea kingeleza. I feel mtoto menicheka, mtoto meniweza, mtoto menifanya paka sasa nateleza. Nisina chakoleza, nongea kingeleza. I'm feeling nice.
Masabui, your love is so best. You have all special, emphasizing me, confidential. Body like a cigarette, so official. Unanifanya na kuwazalia. Unanifanya kila mda na kufikiria. Unanifanya niwe chizi. Kwako sijiwezi, unanivutia kichizi kama vile mwezi. Na fight nina pambana. Japo sina mali ila nakupenda sana baby. Najua sina kwa kifu. Ukweli mina wivu na nakupenda pia. Sijachaga kuwaza kufa. Siku nikifuta ziba jufa. Siku nikifuta penda mpya. Na uwepo wangu kwa kutakuwa umevepa. Nilikupa kila kitu ambacho wewe ulitaka. Nimedanja baby na sija kupata raka. Utanipenda, utanijunza, utanilinda. Ama pendo langu litaoza liwe funza.
I'm feeling nice.
Baby girl, number one, never letting go.
Santos, King Han, yeah, Baswa Boy.